Banati binacha NRM mu district ye Mitoma basubizo mukulembeze kwenga yewe kaguta Museveni nti bakumunyira omulu obululu ne mukerera mwenye era ne bamukakasa nti bitundu kyenda mwenda ku buli kikumi wakubiwangula ewaabwe Mitoma. Bino babitegeezezza Pulezidenti Museveni bw'atuuse mu kitundu kyabwe okunoonya yakalwa kanaamuzza mu buyinza ekisanja eky'omusanvu. Byogeddwa ssente wa NRM mu district ye Moses Tumwekwase ngono agambye nti mu myaka etaano egiyise abamu basinze baganyuddwa nnyo mu nteekateeka za gavumenti ezitali zimu era nti ab'Emitoma kumpi mu Uganda yonna be basinze okuganyulwa.
Enkola ya NRM omu myaka etaano ehingwire kandi nabwenshi nk'abanyamitoma tusaziremu ngwa mitwaro 11 y'akaruru ka Mitoma otunge pasenti ya 98. Your Excellency, aha PDM omiruka yitu 79 tutunjire bilioni 23 na miliyoni 71 na kasanzu.
Minister w'ensonga z'omunda Meje Jeno Kahindo Tafiri nga naye asibuka luddeyo asinzidde mu kungana olwo n'ategeeza nti myaka n'egiyise NRM gye yakamala mu buyinza ky'emirembe gibukadde bulungi mu buli kasonda ka Uganda teraba na Uganda basaanye okumanya nti entalo zonna baazitula ku nfeete.
Ngo tumazere myaka 40 omu February 40 mwirushye ngo myaka 20 eyi tumazere ntwembera Uganda ekafa busa tiriomu kufaarina noturwanirra okugaruraho obusinge n'obugwate emyaka itwerize Uganda twamare ntaro zona ezibirizitegarisa n'obutesikiriza heru konka Uganda etebe ekini mwimbusya meiso murebe bitukozera omu myaka 20 eyitunjira obusinge ninke grasi neberu nungi bwoji n'omungaro.
Bwatu Kahindo Tafiri nga atendereza emirembe NRM gyeresi mu ggwanga lino mu myaka egya 40. Ate omukubiriza w'ekikulu eggwanga olukulu Thomas Taibwa naye asinzidde mu kungaana olwo n'alabula abazannyira ku nteekateeka ya gavumenti y'okugaggawaza bannayuganda ya PDM nti bakikumi ng'agambye nti ensimbi ezo gavumenti eziwaayo kuyamba bawejjere naye waliwo abagagga abazeezibika.
Parish Development Modo Muzeyi hanu otumire biliyoni 23 ezigira omuntu wa bulijo ankore twaisa biliyoni 3.5 ezigira omu bantu omu maka garifika emitwaro 20 hati muzeyi wotabireho omanyangu bakuzitwaka ekikumanyisa ngu imwe bazitwire nibazakiga nibajya mu zishashurireho kandi bajemereze kandi aka niko ka puroguramu akayikira omuntu wa bulijo kuza kumuyamba habwaki nitugirira omuntu wa bulijo ipima